www.gwarencitytower.com.
Moyo kuti uzienda, kuti uzienda ni yawe.
Menya 4-4 vizina ndivuta kuti ndifike kuchiko ndina pesa nchito sichinali chopweka monga ngatifanwa keto ine chimwe mwetsaya mavuto ndawataya koma sizina sinte zitu zinafika west then I thought twice dollar si solution dollar si mankwala dollar si makwana olota kala mabillion chonde moyo wanga kaguma nazo koma tiye titulile yesu wesi lao koma chonde moyo wanga kaguma nazo koma tiye titulile yesu Sugesila ukoma, yeah.
Kulibecho mulepeza, kulibecho muganiza, kulibecho mufuta.
Mafiga potopa, kulema ndi kutodo Kuyesa njila zina uma ziveza zoteka Koma fumu yawe, halimbali yawe Belega ntima wako mutegulile alo Penadima vudika, dizi ntuzabatiko Dima iwala kuli yesu mwini wa mayangu Ine moyo wanga, dinabanga chisangu Sindingalole moyo wango yendo banda yawe Analeta mafunde, nyanja ina kalabari na mufela iye Chondile tajani, kukubembe tani Sima vudo ndili na osa kwa nila ai Muna mkonje taifa balibe shinga kulake
Kulibecho mulepeza, kulibecho muganiza Kulibecho mufuta